L'OHCR avec le gouvernement du Niger.
Fed ACR kam gouvernement mo Niger e hala ka kalten ka be jippinana nimbe ujuna ji keme dido e himbe keme jetato dogambe konu ko iwi Lady Nigeria e nimbe ujunaaji nogayo e jetati bibbe Lady Niger dogambe konu yobe sobirde mali der tilaberi ko wari wonana ujunaaji sappo e go'o e keme dido far sobirde tilaberi wodi du to en jeggite dilambe leede be fed ACR kambe pelle walobe ko captain jippina der diludu yaade libi bibbe leydi dilambe konu der leydi mum be dum filla region di fa ngomi mida hala e region tilaberi katani bujunaaji sappo e keme nayo no tawa der nokuje tilaberi ko yoppi badeji mudo alla e konu le bibbe bombe to on jeggite nyamedu nimbe ujunaaji nayo yoybe leede janane ko jippini der gallure misali mali centrafrique congo kadi duno wodi jomben badeji doggobe kono jippinaabe der koyle dum fu hunde non katawa e walli tigol nokuto dilambe kono kabay jippinaade don nodi nokure fantirde do andal lenyame doggambe kono ujunaaji nayo be leede fereje le badeji be jippina no wodi gollal mangal gongal no wade gal leedi Niger tawa hen kan woni jabbitaake himbe nanganoobe kasu lebi yofaabe tokkire leedi Niger yaade leede tuba koobe bako leede europe jami leede niger wallude fardi lambe leede tuba koobe dum yammi roore an woni leede europe hana accide leede niger tan e gollangal dum hoyata wodi dudun tidana dum sanne
très délicate et très difficile.